Amaso, ebirungi tebiva mu kiroto, kora namanyi okukebi.